when no wet you on my moonlight. Kido tiga majo keti legi de so tight, yeah. Baby, bedu na ni changanya, kwanu na kunja kunja, ni kwa kuwa zuntu. Baby, bedu na ni changanya, kwanu na fanya fanya, ye tunabongesha mapot. Baby, jipinde iko iko ni kushike huku, 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 na huku, 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 huku.
Baby, leo ni bebe tucheze ni shike huku,
kushika,
huku, huku, huku.